sana nikikumbuka safari ya kwenda Tanzania nikikumbuka safari ya kwenda Tanzania. Utungo yena manga tumbuke Tanzania, utungo yena manga tumbuke Tanzania. Mama itakuya na mwindi aziki mwana Arusha, anele baba kwenu kumlima Meru, anele baba kwenu kumlima Meru. Nikikumbuka safari ya kwenda Tanzania, nikikumbuka safari